everything I need in my life is your love. I don't need nobody.
Yeah, I don't need nobody. I don't need nobody. Yeah, yeah. Tunazijua haso kula na kulala manyanyaso funga shuruti kijijini besi na somia kini penda Mungu inatosha. Wengine atakusevu kwenye shida utamdhani rafiki wa faida, kumbe moyoni anakuchukulia barida. Siku kifanikiwa zinaanza shida. Yes, now I'm going to another level. Sitotumia ndumba wala nguvu za devil. Simuhitaji Mwijaku ya china baba level. Mia kini penda Mungu inatosha. Yes, pina penda marafiki wale wanaokuepo wakati waziki, sio wanaokuja kila siku tiki. Sipendi unafiki, lakini penda Mungu inatosha. No no no. Unanipangia cha kuposti, misi kufollow. Shobo za kozi na kukosi, we nani follow. Usinilete mikosi, akini penda Mungu inatosha. Ukinyona kutwa nifondani, sina tatizo na majirani. Ila sitakiwa nijue kiundani, akini penda Mungu inatosha. Yeah, I swear to my dead body. Simwamini rafiki, ananilipia kodi. Pengine na furahi nikumpigia hodi, akini penda Mungu inatosha. Yes, minapenda marafiki, wale wanaokuepo wakati waziki, sio wanaokuja kila siku tiki. Sipendi unafiki, lakini penda Mungu inatosha. No no no.
Another Gbedu from NigerPickup.com.